Mwiriwe tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu ki cerekeye uburezi muri Amerika, uburezi bwa Gikristo. Uno munsi tukaba dufise abashitsi b'imena, dufise umushingantahe Aimable, dufise pasteri Leonard Uwingirimana ahagariye Zion Temple muri Atlanta, tukaba dufise na Madame Nyamucho nawe atuye hano muri Atlanta. Karibu.
Yes.
Murakoze
cyane. Uno munsi niho tukirangiza amateraniro yacu yo kwa Mungu, tukaba twize message yerekeye iyerekwa tugomba kugenderaho. Mu byo twize twahagariye ku buzima bwa Pawulo, kuko Pawulo mu kumwenye tubisoma muri Bibiliya yabayeho ubuzima bufise amayerekwa abiri. Yerekwa rya mbere yari afise yari yerekwa yakuye mu buto bwiwe, ukungene bamureze, amashuri yize, ndetse n'ukungene yagombaga kubaho akurikije ibyo yigiye aho yakuriye no mu bavyeyi biwe no mu mashuri. Iryo yerekwa rero aho ryamugejeje ahantu yari yahindutse umuntu atoteza ishengero rya Kristo. Iyerekwa rya kabiri yakurikije mu buzima bwiwe ryatanguye amaze guhura na Yesu. Yesu amubaza ati, ni kuki untoteza? Mu nyuma yaho Imana imuha iyerekwa rya kabiri, rimwereka rimusaba yuko abari ahagarira ishengero kugira ngo akure abantu mu mwijima, abashire mu muco, abakure mu mbaraga za Satani, abashire mu mbaraga z'Imana. Izo yerekwa, ayo mayerekwa abiri rero Pawulo yari afise, natwe abakristo buno munsi natwe turayafise. Hari umuntu avukira mu yerekwa rya kera akakwira mu yerekwa rya kera kandi akabikomeramo. Mu nyuma Yesu mumaze guhura na Yesu akaguherekwa rishasha, akaba aricyo Imana yaguhamagariye gukora muri nosi koko, kigukura mu mwijima kigujana mu muco. Reka rero tubanze duhere ku mushingantahe Aimable, tumubaze icyo yize uno munsi muri message y'uno munsi. Kariwe Aimable.
Bari kutwumva, nitwa Aimable. Uyu munsi twari umateraniro nk'uko bamaze kubivuga. Twize ibintu byinshi, ariko muri byinshi hari ibyo nagiye mfata mu by'ingenzi. Nk'uko umuvandimwe yamaze kubivuga hano, yavuze ubuzima bwa Pawulo nibwo twavuzeho, nibwo batubwirijeho cyane. Pawulo nanjye nsanzwe muzi muri Bibiliya tumusoma, ndetse twiga n'ubuzima bwiwe bwa minsi yose yagiye abamo, ndetse n'iherezo ryiwe nk'uko babivuze muri ayo mayerekwa abiri yagize. Ya mbere agendera muri mu bumenyi yari afite bw'abafarisayo, hanyuma akaza no kugira iyerekwa yamaze guhabwa amaze kubona Yesu. Rero icyo natoyemo cyane ni ukuntu ushobora gukorera, kwibwira ko uri gukora ikintu cyiza kandi uri kurwanya Imana. We urumva yari yarize, yari yaratojwe, ayibwira ko ibyo ari gukora atoteza abakristo b'icyo gihe, yumvaga ari mukuri, ari gukora ibijyanye n'iyerekwa rye, bijyanye n'ibyo yari azi n'ubumenyi bwe, kandi ntabwo yari azi ko ari gutoteza Imana cyangwa se ari gutoteza Kristo nk'uko yaje kubibona nyuma. Aza kubibona nyuma ari uko ahuye na Yesu abimubwiye. Izo nkuru muraziza benshi, ko yahuye n'umuco umutunguye, yumva ijwi, umwuka wera aramusanga, aza gukizwa n'ibindi. Rero isomo nakuyemo nyamukuru ryakoze ku bitekerezo byanjye ni ukuntu mu buzima bwose bwa minsi yose tubayemo, kuko iyo umuntu avutse uravuka ukigishwa n'ababyeyi uburyo ushobora kwitwara bijyanye n'umuco wanyu, wava mu rugo ufite mu myaka 5-6 bitewe n'ahantu umuntu yatuye, bakujyana ku ishuri mwarimu akakwigisha ibituzi, imibare, indimi, ubumenyi bw'ikirere n'ubw'isi hasi, bakwigisha imibare, bakakwigisha fizike, shimi n'ibindi byinshi nyine. by'amasiyansi n'amahistoire menshi hanyuma ukabimenya ukarangiza amashuri yawe ugatangira gukora ibyo rero bishe abantu bakora ku isi baba ari ibintu bigishijwe kandi babyigishwa bitewe n'ahantu umuntu atuye urumva ni igihugu igihugu nicyo kibikwigisha kandi njyewe ku giti cyanjye nuko nzi ko nta gihugu cyigisha abantu gukorera Imana igihugu kikwigisha kugikorera kandi muri uku kugikorera hari benshi nk'uko munabizi n'ibihugu byinshi impamvu bigenda bigira abantu babirwanya nuko biba bikora ibintu bo batumva badakunze rero iteka ryose riri mu gihugu ugomba gukora ibinyuranye n'ibyo bawopoza bico gihugu mu kuvuga ubukorera igihugu 100% kandi muri uko gukorera igihugu urabogama ubugami ugomba kubogamira uruhande rumwe kandi ibyo byose kubogama biterwa n'ibintu uba warize ibintu baba baragushizemo ubundi twiga umunsi ku munsi tuba twiga ibintu kandi ibyo wiga nibyo ushira mu mutwe kandi ibyo ushira mu mutwe nibyo ushira mu bikorwa rero njyewe ku giti cyanjye nkumva nk'ikintu abantu bashobora gukura kuri iryo somo rya Pawulo ni ukutemera ko uburere duhabwa ni ukutemera ko uburere duhabwa butarimo ubwo dusanga muri Kristo cyangwa se bw'umwimerere aribwo bw'Imana kuko uburere bw'Imana nibwo bw'umwimerere ubundi bwose nubwo abantu bagenda bakicara bakabuhimba bakabuzana bakabuha abantu kandi yesi burabufasha ariko ntabwo bugomba kuba fondasiyo y'ibintu byose mumva ntitugomba kuburyamira uce kumva ko aribwo dushikamyeho aribwo butwubakiye aribwo butuzamuye aribwo budufashe butumye tubayeho kuko nibwo usanga kenshi warabangamiye abantu warabangamiye Imana wararwanyije Imana nk'uko Pawulo byamugendekeye rero kutemera guhabwa ubundi bumenyi bw'umwimerere aribwo bw'Imana karemano Imana yaremye abantu bifuza kumenya kandi bagomba kugenderamo kutabumenya ubwo bujiji bwo kutabumenya bwonyine ubwabwo ni ukurwanya Imana kandi usanga uri kurwanya Imana utabizi kuko ntabyubuzi ubukoresha ibyo washizwemo rero ugasanga urwanyije Imana mu buryo utazi kandi wumva ko uri mu kuri uza kumenya ko atari ukuri ugeze kure ndetse wenda ushobora ndetse wanabigwamo byakwica ugapfa utaramenya ko wayobye rero mu by'ukuri nicyo kintu nakuyemo cy'ukuntu turwanya Imana tutabizi bitewe n'ibintu twibwira ko twamenye bihagije kandi mu by'ukuri bidahagije na gato
murakoze Aimable reka twumve tubaze na mama Nyamuco namba muri ino somo kugira nsubire mu kibazo twari twabajije muri ino somo y'ubuzima bwa Pawulo ukungene yabayeho mu mayerekwa abiri twumvise Aimable yatubwiye yuko iyerekwa rya mbere yarimo koko we yibwira yuko ariryo kuko niryo yari yakuriyemo kandi nta kibiyerekana akora mu bwenge bwiwe ariko amaze guhura na Yesu Imana imuha iyerekwa rishasha imuha icyerekezo gishasha cy'ubuzima bwiwe abona guhindura atangura gukora icyo Imana yamuhamagariye kuva mbere na mbere muri ino somo rero twize muri ino message twize muri mu materaniro mama Nyamuco ikintu kimwe canke bibiri cyagukozeho mu majambo make cyane niki ushobora kutuganiriza kuri iyo kwica tubaga
murakoze mu zo twize uzukuri ni byiza cyane ariko njye byankozeho mu buryo bwihariye kuko hari ibyo abantu dutekereza nk'iyo umuntu avuka ugakura iki gihe tugezemo utangira gutekereza ko ujyana umwana ku ishuri ariko naje gusanga ishuri ni ryiza cyane ariko naje gusanga hariho irindi shuri dusa nk'aho tutazi tugomba kwigisha abana bacu ishuri ryo kwinjira cyane rikinjira mu byo kumenya ijambo ry'Imana kuko urumva Pawulo yaje kumenya neza amenya ukuri aho kuri kuko yari yarize bihagije ariko nanone yaje kumenya ukuraho kuri ko ari mu ijambo ry'Imana amaze guhura na Yesu rero numva nanje iryo jambo ryankozeho mu byukuri nkaba natanga icyifuzo cyangwa se igitekerezo ko abantu bashira imbaraga mu buryo bwo kumenya ijambo ry'Imana kuko niho hari uburezi bukwiriye murakoze cyane
murakoze madame Nyamuco pasteri namwe nimwe mwatanze message ariko namwe mushobora kuko tuzi yuko no mwingisha buriya bari kariga mushobora kuduha ikintu kimwe cyangwa bibiri mwashoboye ku mushaka kuganiriza abandi kubyerekeye iyi message mwatanze y'ubuzima bwa Paulo
ya urakoze Jose mu byukuri iyo umuntu afite ari bwigishe hari ikintu Imana iba yamuyoboye ko asobanura abantu nanjye kiriho uretse ko nkuko bivuze iyo umuntu agenda yigisha nawe hari ibintu byinshi Imana imuganiza muri uwo mwanya atari yapanze ikintu rero nagambiriye kwigisha abantu numvaga Imana inyobora nuko koko hari inzira ebyiri mu byukuri zo kubaho hari inzira ya mbere ni ya mbere yo guhura na Yesu n'inzira ya kabiri ni nyuma yo guhura na Yesu Paul nuko abantu benshi basanzwe babizi nkuko kandi twabisubiye mu magambo make ni umuntu wavutse muri famiye nziza yavutse ari umuroma kandi ari n'umujwifu icyo gero byari ibintu by'ibitangaza kugira ngo we uri umuroma be n'umujwifu icyarimwe mbese ni nkuko nkatwe tubino muri Amerika ukabura muri Amerika kandi n'umunyarwanda ni chance nkizo yari yagize so nokuvuga rero avuka yarafite ababyeyi bakize ku buryo bamujyanye mu mashuri y'abagereki yari icyo gihe aragenda ariyiga abo muhanga bunyabwenge mu muri kulture y'abagereki no mu mico yabo arongera kandi nanone aba kubera ko ababyeyi bari abayahudi arongerana kandi avuka mu muryango wa Benjamin aragenda bamwigisha iby'ijambo ry'Imana biturutse muri tradition y'abafarisayo abafarisayo ni ryo shuri mbesore ryanye nuko Harvard meze uyu munsi ni ryo ryari ishuri riri authentique ry'iby'Imana ku ruhande rw'abayahudi ukumva rero yaravuye muri famiye nziza bamujyana mu ishuri ryiza umuntu wamwigisha umuntu twa Gamaliyeli bibiliya muvuga no kugiye cya Yesu ni umuntu wari nararibonye mbese mu farisayo yari umwarimu wa mbere ni ukuvuga Paul yayabonye the best education amashuri yari yarize yari amashuri meza kugiye cye kabisa so ariko noneho turamureba tugasa yabayeho mu gihe cya Yesu ubwo urabyumva nyine bapingaga ibya Yesu ababyeyi be ntibamuhuza nabyo ntiyigera mumenya uretse kumumenya ko abamukurikiye bayobye niyo mpamvu ikindi bamwigishije Paul cyari cyiza cyane nuko ibintu yize yabishize mu bikorwa yari umuntu wari ufite ubuzima bufite umugambi icyambere yari umuhanga cyane yabonye ubwenge yiga kandi n'ibyo yize abishyira mu bikorwa ku buryo mu bafarisayo yari uwa mbere niko nawe yaje kubivuga mu Filipi so nuko rero ikintu kirimo gitangaje nuko akurikiye iyo vision nuko navuga ko ari vision mbese yo mwise vision irimo education y'amashuri asanzwe ariko harimo na theology ariko theology yigishijwe hatarimo Yesu ibyo bintu byombi byaramuyobeje mu byukuri ko wavuga kubera ko amaze kubirangiza amaze kugiramo diplome ya doktora ari umunyabwenge ikintu yumvise agakora mu buzima bwe icyambere kwari kubikurikiza uko yabyize icya kabiri kwari gukora ku buryo abantu bose byigisha abana nabo bakabikurikirana icya gatatu kwari kurwanya umuntu wese utabyinjiyemo nkuko nawe yabyinjiyemo so icyo cyari cyambere icya kabiri rero umunsi yahuye na Yesu yagize umucyo mwinshi noneho arahuma muri kwa kuguma kwe Yesu nyine aramwiyereka noneho aramaza ngo Sawuli kuki urimo untoteza yumva ko umuntu umubwiye ari Imana aravuga ngo ese urinde Imana ukumva ntazi Imana iyo ariyo ariko mvuge ko Imana imuvugishije mu kumusubiza Yesu aramusubiza ngo ninjye Yesu ngo ninjye urimo untoteza donc uyu mugabo yarazi yuko ari gukorera Imana kandi yazi ko abakirisa ari kurwanya ari abantu bakurikiye inzira ipfuye none Yesu amushaka ko kandi yageze ko ari gutoteza bari bakurikiye Yesu ariko Imana ubwayo Yesu Imana iramubwiye ngo ni njye ubwanjye uri mu rwanda nanjye ni njye uri mu rwanya ibyo ni ibintu biteye ubwoba biramutse nawe bikubayeho so nawe ushaka ko wariza amashuri menshi kandi ukiga n'ishuri rya bibiliya ukaburi mu bikurikiye kabuze kuri gukorera Imana ariko ukaburi kurwanya Imana utabizi icyo nicyo kintu cyambere numvise giteye ubwoba kandi numva ko abantu basobanukirwa icya kabiri ariko amaze guhura na Yesu hari process yaciyemo icya mbere donc Yesu yamubwiye ngo uzajye hariya I Damascus ibyo bazakubwira uzabikora ahura na Ananias ngo twabibisomye noneho amuramburaho ibiganza amaso arahumuka noneho yakira umwuka wera noneho ahita ahura na vision iturutse mu ijuru iyo vision rya jambo twasomye rya mbere ryo mu byakozwe n'intumwa 26:19 yaremabwira King Agrippa ngo mwami Agrippa ngo sinigeze mva mu iyerekwa ryo mu ijuru nahawe guhera uwo munsi rero yahize agira iyerekwa ryo mu ijuru niryo yakurikiye ubuzima bwe bwose nanjye nawe hari iyerekwa ryo mu ijuru rireba ubuzima bwacu ririho iryo yerekwa turuhura naryo iyo twigishijwe iyo duhuye na Yesu akaruto twigisha mbese tukajya muri birya byabaye kuri Paul amaze guhura na Yesu asanze ko yari ibeshe noneho agakonekta n'itorero Ananias mu byukuri ni umuntu uyenda utaruzwi cyane ariko yaje hagara itorero amuramburaho ibiganza amaso arafunguka noneho yuzura umwuka wera aba umukozi w'Imana nk'uko tumuzi twamusobanukiwe so natwe rero cyane cyane twaje muri bihugu tumeze nk'uko Sawuli yari ameze turi hano kugira ngo tuzakorere Imana ariko kugira ngo tuzakorere Imana birasaba yuko tugenda mu iyerekwa ryacu rya mbere rimwe twavanye mu mashuri asanzwe rimwe twabyanye mu burere busanzwe bwa kibyo twishwe na leta bimwe twishwe mu mashuri ya teoloji tutazi Yesu oya birya bituma turwanya Imana biratuyobye dukeneye guhura na Yesu tukabona umucyo wiwe amaso yacu agafunguka tukakina imbaraga z'umwuka wera tukagenda dukurikije iyo yerekwa ryatutse mu ijuru Imana yatugeneye ibyo nitubikora nibwo ubuzima bwacu buzagira agaciro kandi noneho nibwo ntagara abanyamerika gusa bakeneye ko tumenye ibyo bintu n'uburyo tubaye nkanjye nk'umugabo uburyo mbaye umugabo mu rugo rwanjye uburyo umugore wanjye mbere umugore mwiza uburyo tubaye ababyeyi beza ku bana bacu turakena kugira ngo yerekwa turigire kugira ngo dukore ibintu bijyanye n'uko Imana ibishaka no kugira ngo tuyirwanye tutabizi mu magambo make ni cyo navuga
okay murakoze pastor je wiki no kongeraho nanjye nabashije kwiga nuko vyukuri umuntu wari we wese yaba umuntu muto cyangwa umuntu akuze hari gihe mu buzima bwe wagomba kugira ahantu Imana ikamwereka iyerekwa cyangwa se intego impamvu Imana yamuzanye hano ku isi dukurikije Pawulo ibintu yari karakora Sawuli ibyo yari karakora n'ivyo Imana yamuteguriye ni ntaho bihuriye cyangwa wibutse ibyo Petero Yesu yamusanze ari karakora ari byo kuroba amafi kandi nta kibi cyarimo kuroba amafi no gutunga umuryango we ariko ivyo Imana yamuteguriye n'ivyo yari karakora ntaho byari bihuriye kandi kenshi rero mu matorero twiga za message ariko ntituzishire mu bikorwa mu buzima bwacu ico mbona ico nize jewe nuko mu buzima bwanje hari ikintu hari impamvu yihariye Imana yanungitse hano ku isi canke Imana yakungitse na gukora hano ku isi iyo mpamvu rero ntahihuriye n'ivyo nakuze niga canke nakuze nibwira yuko ngomba gukora mu buzima iyo mpamvu canke iyo yerekwa koko igomba kuva mu ijuru kandi umuntu wese ayimenye ashika muri gakondo Imana yamuteguriye mu buzima bwiwe ariko nkuko mubizi iki kiganiro cerekeye uburezi bwa Kristo ikibazo rero nashaka kubabaza abavandimwe ni uno munsi cyane muri no minsi kuvyerekeye uburezi bw'abana ko tubona ubuzima bwa Paulo aho yaciye n'ukungena Imana yamugaruye aho imana yamugaruye ari nkuko amazi yari yarenze inkombe none ni gute twebwe canke se abavyeyi muri kino gihe muri kino gihugu bashobora kurinda abana babo kugira ngo nibaje nibakurikire iyo nzira ahubwo bakurikire inzira yerekeye inzira yiyerekwa ry'Imana ku buzima bwabo kuko nta muntu ashaka umwana wiwe gukura ngo agwanye Imana cyangwa agwanye umugambi w'Imana ku buzima bwiwe none ni gute abana bacu twobarinda cyangwa twobarera kugira ngo bakurire mu iyerekwa Imana yabateguriye kujya bareze Yesu akurira mu iyerekwa ry'Imana kujya bareze Yohana akurira mu iyerekwa ry'Imana ni gute twebwe uno munsi tukorera abana bacu kugira ngo babashe gukurira muri iyo yerekwa Imana yabateguriye ntibarinde guca muri izijya nzira Pawulo yaciyemo zo kuyoba
icyo njye navuga kuri icyo kibazo icyo twakora kugira ngo turere abana bacu ntibazanyure nk'aho Pawulo cyangwa se Sawuli yanyuze bigomba kunyura mu kwigisha kandi kwigisha umuntu yiga mu buryo butandukanye icya mbere umuntu umuntu yigira mu byo areba mbere yuko tuvuga nk'ababyeyi ngo tugomba gukora iki mbaje ikibazo ari ikintu gise kwinza mu mutwe nko habagiye twakora iki ahubwo nibaza nanjye iki kibazo ahubwo aba babyeyi bo ubwabo ntibazi inzira uzigisha umwana inzira wo utazi icyo nicyo kibazo cya mbere kuko niba umubyeyi ayobye ntabwo azayobora umwana ni ukuvuga ngo umuntu wa mbere ugomba kwiga ni umubyeyi niwe ugomba kumenya inzira iyo nzira Sawuli yanyuzemo kuko ababyeyi benshi n'ubu baracyayirimo kandi bazi ko ari mbi kuko buriya n'ababyeyi b'abagizi ba nabi b'abakiriminere b'abasinzi b'abasazi bose bahora bahanira abana babo kubabeza njye nagiye mbona ababyeyi benshi babuze abana babo kunywa itabi iwo ari mbi ni ukuvuga ngo ntacyo uri kwigisha kuko umwana yigira mu byo abona rero ikintu cya mbere nk'ababyeyi tugomba gukora kugira ngo abana bacu barerwe mu nzira nziza twebwe ubwacu no kubanza tugahinduka kuko danje iri imbere turayizi ariko natwe ubwacu twananiwe kuyikuramo muri uwo mugozi rero ikintu cya mbere tubanza twikure muri uwo mugozi hanyuma abana bacu barabona ukuntu tuwikuyeho barabona ukuntu turi gutinya iyo sisiteme nabo bahere ko bayitinya ariko iyo umubuze ikintu wo gukora ntabwo abona ko ibyo uvuga nta shingiro bifite icya kabiri ni ukumenya aho wohereza umwana aho umwana wawe yirirwa ibyo umwana wareba ubuzima bw'umwana bwa minsi yose burya ushobora kureba ikintu kimwe mu buzima bwawe amasegonda atatu kikangiza ubuzima bwawe bwose ikintu ubonye amasegonda atatu rero tugomba kuba amaso kureba ibyo umwana ari kureba abo aba umwana wajyana nabo aho yirirwa ahantu henshi tuzi rero ni mu rugo aho umwana ava mu rugo akajya ku ishuri ese umwana ari mu rugo akora iki ari gukora iki turi mu bihugu biteye imbere ari kureba iki baba bafite ama iPad bafite amatelefone hari amateleviziyo aho niho umuntu yigira ukamenya ngo umwana wawe aya masaha ari mu rugo ari kureba iki ari gukora iki arasohotse hanze hari yagiye ari kumwe n'andi ari gukora iki ku ishuri yagiye ari kumwe n'andi n'indi uri kumwigisha ari kwigisha nibika ari kwigishwa nk'ubushize ejo hari abantu babyukiye mu gitondo andi muri siporo nk'uko bisanzwe rimwe na rimwe mu weekend nzikora mpura n'umugabo ambwira ko we yaretse akazi keza yari afite ngo kubwira ngo yigishe abana barakijijwe yigisha abana be wenyine ubwe ngo yarambwiye ijambo rikomeye arambwira ngo nta kintu wakora gifite agaciro kiruta kubyara umwana mu mubiri akavuka hanyuma ukamurera ku buryo azaraga ubugingo buhoraho ngo yumva nta kintu kinganya na agaciro byatumye areka akazi kari gakomeye yari afite ubu yigishiriza abana be mu rugo we n'umugore we kubera ko ngo yahishuriwe ko aba aho bohereza aho kohereza abana henshi ko aho gufata umwanya wabigisha aho umwanya munini barangara yampaye rugaramwe ngo ibintu biga ku ishuri bisanzwe abana bose bari bahuriye hamwe mu ishuri biga amasaha 8 iyo yicaranye umwana we ngo yamwigisha mu isaha imwe nuko ngo undi mwanya baba bari mu maloka bareba ibitabo bareba imyambaro abandi baje bambaye telefone yazanye n'ibiki ariko iyo saha wabayicaranye n'umwana we ari kumubwira icyo ari gukora yambwiye ko umwana we imyaka 4 ngo azi igitabo cy'itangiriro cyose mu mutwe uyu imyaka 3 ngashobora gushushanya inzu neza inzu w'imyaka 3 so rero byankozeho rero ikintu numva twakora mu buryo bw'uburezi ni kumenya umwana ari gukora iki kandi tubifata nk'ibintu byoroshye ariko ntabwo ibintu byoroshye kuko natwe ubwacu dufite ubwo buzima dufite iyo background tuzi aho benshi twagiye dukora amakosa menshi mu buzima uzi aho wagiye uyakorera henshi twagiye dukorera amakosa ni ahantu twirirwa mu mashuri nko muri Afurika abana benshi batangira gukora amakosa menshi bageze muri secondaire kuko nibo batakiri kumwe n'ababyeyi none nk'hano muri Amerika njyewe ntuye abantu abana ntibabana n'ababyeyi umwanya munini ni isaha imwe amasaha abiri ni ukuvuga rero hano ntibirinda ngo agere muri secondaire ahubwo atangira kwangirika agifite imyaka 4 kuko ntimamukibana rero ni ugushyiraho system aho abana ukamenya aho umwana yirirwa ishuri ari kwiga iki ari kwigana nande mu rugo ari kureba iki cyangwa se namutegura iki agomba gukora rero tugomba gushyira ibintu mu bikorwa sisiteme yo kwigisha abana tukamenya ibyo biga n'aho babyigira ndetse n'uburyo bashobora kubyigiramo murakoze
murakoze Aimable
abandi bana ntawigeze amenya amateka yabo kubera iki kubera ko batarezwe batahawe uburere nk'ubwo mu rusengero bityo rero bari bagiranye ariko Samweli tuzahora tumwibuka iteka ryose kubera ko yakuriye mu nzu y'Imana Yohani Batista nawe wamuvuze nawe yagize abari ababyeyi babakiranutsi nabo bamurera neza ku buryo inshingano z'ubuzima bwe nawe yazirangije akiri umusore kandi ategura inzira za Yesu ku ryose yavuze ngo mu bantu babayeho wabyawe n'umugore ngo Yohani Batista arabaruta bose so urumva rero birashoboka ko twategura umwana tukamutegura nk'uko bateguye Yesu birashoboka ko twategura umwana tukamutegura nk'uko batoye Yohani Batisita birashoboka ko twategura umwana akamera nka Samweli ni nayo mpamvu kubitureba muri ministeri yacu Authentic World Ministries imwe muri vision dufite niyo gutangiza amashuri yitwa Authentic Academy ayo mashuri akaba mfite inshingano zo gutegura abana bameze nk'aba Samweli abana bameze nk'aba Yesu abana bameze nk'aba Yohani so nokuvuga rero mu byukuri ko aho zaza Zion Temple ziri cyane cyane nk'ahantu Atlanta dufitiye Authentic Academy ababyeyi bo nta nubwo bibagoye kuko ishuri riri mu rusengero ryo turarifite gusa dukeneye ko ababyeyi basobanukirwa ko ku nyungu z'umwana no ku nyungu zabo icyaruta nuko umwana yarerwa mu nzu y'Imana aho kugira ngo arerwe hanze hari hanze rero nk'uko Emabure yarabivuze kuko sisiteme y'uburere ihari mu byukuri mu ijambo rimwe ni uburere bw'isi iyo umuntu arezwe n'isi nyina buwisi icyatumye Sawuli amera kuriya nuko yarezwe n'isi yabaye uwisi nyina natwe abana bacu tubareye mu isi bazaba bo mu isi niba twifuza ko ari gihinduka twabazana mu nzu y'Imana niho honyine twakora ibintu bitandukanye kubutse ko umuntu arewe mu isi mu byukuri abenshi isi irabarya abenshi bagwa mu isi barapfa abakira gusa ni babandi bakeya Imana yatoranyije tuvuge nko mu gihe cya Mose abana bose bavukanye na Mose barapfuye Mose ni wenyine wabayeho kubera ko yari mu mugambi w'Imana kwaza umucunguzi abandi babyeyi nabo iyo bahisha abana babo nabo barabayeho Imana ikubatabara ariko Imana ibikeneye umubyeyi utinya Imana wubaha Imana akizera Imana akavuga ati umwana wanjye nuvana mu isi sinzamureka ngo arerwe kwa Satani nzamurerera mu nzu y'Imana Yesu nawe abana bavukanye nawe uzi neza yuko bose ntuza yarabishe Herode icyatumye bapfa suko imana yashaka ko bapfa suko umugambi w'imana ko ari uko bapfa nuko ababyeyi babo batumviraga imana none imana ntiyabona uburyo bwo kubabwira ngo mwa babyeyi mwe Herode yakwica abo bana nyuma ahungishe n'umwe wajyane mu giputa icyatumye Yesu akira nuko ababyeyi batinyaga imana none mu nzozi imana yabwira Yosefu ngo Yosefu fata uyu mwana na nyina ubahungishe kuko Herode arabica icyo nicyo cyamukijije ni ukuvuga uyu mubyeyi atuba adatinya imana ntakabuza umwana we satani mbese niwe umujyaho ijambo rya nyuma kereka iyo imana ari muri babandi 1% nangwa formire wa wundi imana n'agatoki kayo yavuze ngo uriya ngo nzamureka nzamugira umukiranutsi ubundi imana ishaka yuko twese tuba bakiranutse Petero Yohana James barabasanzwe ariko babaye abantu bakomeye kubera ko bagendanye na Yesu umuntu wese uri uyu munsi ijambo ry'Imana ngo ubwami bw'Imana ngo buratwaranirwa ngo abe intwarane bagira gute bawufata ku ngufu ni ukuvuga umuntu wese wafata umwana we akamuzana mu mana uwo mwana yaza umuntu ukomeye nubwo uwo muntu yaba ari umuntu usanzwe ariko birasaba ko ababyeyi biga isomo kuri ubuzima bwa Sawuli bakavuga bati ubwo Sawuli yarimo atoteza abakozi b'Imana atabizi reka ngira icyiyumviro mpavana hariya reka nange umwana wanjye nere kumucisha mu nzira Sawuli yaciye makiri mutoya mpite mujyana mu nzira irimo iyerekwa ry'Imana yatutse mu ijuru icyo gihe abana bacu nta kabuza bazakomeza kugira kandi bakora ibintu bikomeye ariko birasaba ko umubyeyi yumva ko hano hari ikibazo gikomeye agomba kwitaho ndakeka ko navuze amagambo menshi ariko
nta kibazo ariko murakoze cyane mwese kubona mwitabiriye ikiganiro turabashimiye namwe mwayikurikiraniye ku rubuga turabatumiye ku butaha tuzakomeza tubashikirizeho ibiganiro bijanye n'uburezi bwa Kristo murakoze
ya mbere ko dusoza hari ibintu bingira ngo dukore icya mbere ni ugusengera abatwumva kugira ngo tubaheshe umugisha icya kabiri ni ukugira ngo ngire icyo mvuga akantu gatoya ku bw'ishuri imana ishima kuba rimeze mu by'ukuri amashuri iyo mwisi yita ku bintu bibiri yita ko umwana agira ikintu bita excellence academique donc akaba umunyabwenge nicyo mu by'ukuri abantu bo mu isi bitaho nicyo bumva ari uburezi icya kabiri bakita yuko umwana abana n'abandi noneho ugenda bajya mu mikino n'iki byose akazigiramo kubana n'abandi kugira discipline ariko mu by'ukuri ishuri rijyanye n'umugambi w'Imana hari ibintu bine byagombye kwitaho cyane cyane icya mbere koko rigomba naryo ku gutargetinga ko abana bagira ubwenge Daniel ni rwo rugero Imana iduha ni umuntu wavanze kumenya Imana no kumenya ubwenge bw'isi kubera ko yarazi Imana akiga ijambo ry'Imana yahagazemo yabanyuma umunyabwenge ubwenge bwari ukubye inshuro cumi ubwa bagenzi be ni ukuvuga tureze abana ku buryo bw'inzira y'Imana abana bacu babanyabwenge bakiga ubwenge bukubye ubwa bagenzi babo inshuro cumi ariko ntitugomba kurekeraho icya kabiri tugomba kwigisha abana bacu ni ukwigisha kumenya Imana kuko ijambo rivuga ngo Yesu niwe kuri Yesu niwe mucyo Yesu niwe nzira Yesu niwe rumuri so ni ukuvuga uvanye Yesu mu burere bw'umwana uwo mwana mbese nta kintu aba yize Paul yaravuze ngo ngeze iwanyu Bakorinto ngo nta kintu nifuze yuko nababwira mwamenya mumvanyeho kereka kumenya Yesu Yesu wabambwe so natwe dukwiye kwikora ku buryo abana bacu bakiri batoya tubazana ku birenge bya Yesu bakamenya Yesu kandi bakamenya Yesu wabambwe mu buryo bw'ubumenyi kandi bakamenya no kumukurikira icya gatatu education igomba kugira ngo ibe education ishitse wajyana mu mwana wawe ni ukuba training karagiteri y'umwana usinze umuntu wabivuze ubanza ari umuperezida wa Amerika yaravuze ngo iyo umuntu ari umujura atarize yiba yiba ikintu gitoya ariko agiye kiga university akaba umujura noneho yiba ikintu kinini mbese nk'umuntu w'umukanishi iyo ugiye ukamwiba akaba umujura nta muntu ufite indangagaciro nziza ashobora kuba imodokari ariko engineer wize mu bushinwa uri inspector w'umuhanda iyo yibye yiba umuhanda wose urukumva rero gutanga uburere ariko utigishije karagiteri utigisha indangagaciro ngo umuntu indangagaciro z'ubumana umuntu ahubwo icyo gihugu cyangirije aho kugira ngo kigire neza Paul kubera ko yari yarize yari umuntu ukomeye yangirije itorero kuruta umuntu utari warize kuko we ntibaye bamuza ariko Paul ashaka gufata inzandiko ku mutambyi mukuru akajya Damascus agatoteza itorero so ibintu bibi yakoraga yabikoraga yabikora kugeza kure kuko yari umuntu ujijutse kuruta abandi so karagiteri rero indangagaciro nicyo kintu bagomba abantu bagomba kugira indangagaciro za Kristo mu ishuri rya Kristo izo ndangagaciro ni ikintu cyumba kwitabwaho icya kane kandi gisumba ibindi byose kurinda umwana ibisindisha inzoga n'ibisindisha byose niko Imana yabwiye ababyeyi bayeho n'abatista ngo uyu mwana uzamurinde inzoga n'ibisindisha byose uyu munsi inzoga n'ibisindisha ntabwo ari bijya by'icyo gihe uyu munsi nizo za internet nizo za n'ubusamba nyine pornography n'urumogi nibyo bintu abana bahura nabyo bari mu mashuri ubirinda gute rero environment ahantu urerera abana ni hehe iyo umwana kuri Samuel bamurereye mu rusengero kuzana umwana mu rusengero akaba arimo arererwa hari irembo ry'ijuru kubera ko abantu b'amasengesho hakaba guhimbaza Imana hakaba ijambo ry'Imana haba hari irembo ry'ijuru iyo umwana rero bene aho hantu ntakabuza agira gutinya Imana muri we agira kumenya Imana akiri umutoya nka Samuel bityo iyo nzira umwigishije ntazigera yivamo ariko umujyanye ahantu nk'uko bimeze ubu ngubu birukanye Imana ahantu badasenga ahantu ijambo Yesu batarivuga ahantu bibiri itemewe kujya aho hantu mu by'ukuri Satani aba yarahafashe aba ari irembo ry'ikuzimu ntabwo ushobora kuri umwana rero mu irembo ry'ikuzimu ngo uwo mwana azabe umuntu muzima cyane cyane ko n'abandi bana babana nabo kubera ko iwabo baba badatinya Imana yawe mu by'ukuri babana barafata abana babo bakabigisha Imana zabo none wa mwana kubera ko ari wenyine kandi akabona nawe nk'umubyeyi uramujyanye aho hantu akavuga ati ubundi ababyeyi banjye iyi Imana yabo iyo bayubaha ntabwo bari kuba baranzanye hano bari kuba baranjyanye aho niga Imana yabo none ko baretse Imana yo bakanzana ahangaha nuko kwingera iyo Imana y'ukuri bityo umwana akazayoba gutyo kubera ko umubyeyi ari wamujyanye ahantu agomba kumujyana so inkuru nziza rero dufite nuko dufite ishuri rya authentic ishuri ry'umwimerere umwana urerewemo ntakabuza ni umwana wigishwa Imana akiri mutoya ndetse duhagaze muri ya vision yose yavuze ngo ngo abazanyizera ngo imirimo nakoze ngo nabo bazayikora ngo ndetse nisumbaho nayo bazabasha kuyikora ibyo mu by'ukuri byashoboka gusa ari uko umwana yateguwe kuva kiri kare tukamurinda ibintu byose byanduza umwana tukabanza tukareka aka umuntu ukuze mu kumenya Imana noneho isi yabitamuhindura akabwo tumwohereza mu isi ikibazo ntabwo ari ukumuhungisha isi ikibazo ni ukumujyana mu isi akiri umwana mutoya tugomba kumwohereza mu isi ari uko yakuze aho kugira ngo isi imwemfiruwanse ahubwo we akaba ariwe ugihindura iyo niyo saha nziza kugira ngo umwana umwohereze mu isi ibyo rero umuntu atari yabigera atari yabikora ni amakosa akomeye abakoze yo kohereza umwana mu isi kuko Yesu yaravuze nawe ngo iyo umuntu ari impumyi ukamuhereza izindi impumyi ngo naziyobore aziranda azijyana mu mwobo natwe abana bacu ntituba barimo babageye n'abanyabyaha n'abasirongo aribo babarera ibyo bazi nibyo bazabigisha kandi ibyo byose bazabajyana mu mwobo so ibyo rero nibyo nageraga ngo abatwumva bamenye niba utuye hafi y'ahantu hari Zion Temple ndagira ngo uzajya Yesu ubabaze urebe niba bafite ishuri rya Authentic Academy niba barifite nta handi hano kugira inama yo kujyana umwana we kugira ngo ajye kwiga kereka aho hantu kuko buri muntu wese yireye umwana muri amveruma nk'iyo ntiyabishobora ariko itorero akamaro karyo nakugira ngo karebere abakirisitu karebere abantu noneho umuntu wese ushaka umwana we arerwa mu buryo bwa gikirisitu abone ahana mujyana
akareka dusenge nkuko pastor yarabivuze dusengera bari kutwumva ndetse dusengera na buri wese Uwiteka Mana turi imbere yawe twebwe abana bawe twebwe abo waremye kandi dufiteho umugambi ukomeye gusa mwami birasaba ko tumenya tukawugenderamo duciye bugufi imbere yawe tubanje kugusaba imbabazi z'amakosa dukora kubera kutamenya cyangwa se kubera kwirengagiza ukuri utubabarire Imana ibicumuro n'ibyaha byacu twezeshe amaraso yawe utwezeshe ukuri kwawe kuko waravuze ngo nitukumenya tuzabatuka kumenya biri mu nzira mwami yo kubohoka duhe kumenya Uwiteka abatwumva ubaho umugisha ubagura ibitekerezo ndetse ubazamura bageze kure mu mwuka wabimedite ku manywa na nijoro data mubyeyi ukaba n'inshuti yacu dukunda umugisha buri wese wo muri twe umugisha uzatwumva wese kandi buri wese wo muri twe umwe kugwishirwa no kukumenya bundi busha uri mugari kandi uri munini Imana tukumenya buri munsi uko bukeye n'uko bwije reka icubero kibicawe mu miryango yacu mu bana bacu mu mirimo dukora ibyo byo byose Imana twirirwamo cyangwa turaramo reka izina ryawe rye rihabwe icyubahiro ni mu izina rya Kristo Yesu twizeye amen
amen
amen